Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Radio Iteme kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Ni Turayishimye Jean Paul mu kiganiro Igihe ni iki. Turi ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka 2022. Ni ikiganiro rero musanzwe mugezweho buri wa kabiri w'icyumweru. Ikiganiro cyacu kuri uyu mugoroba rero kikaba gitangiye. Reka mbabwire muri make ibyo turi buze kuganira, ariko turi buze kubirambura mu kanya, ndetse ndaba ndi kumwe n'umushyitsi ndi buze kubaha cyangwa se kumuha ikaze mu kanya gatoya kari buze, maze nkongera nkagaruka noneho mu ncamake y'izi ngingo. Umupaka w'u Rwanda warafunguwe ariko udafunguwe. Ibyo ni bimwe mu bikomeje kwandikwa mu binyamakuru mpuzamahanga, mu Bugande za Monitor, na mu gihugu bwaho bwacu naho, na ku gihugu cyacu naho bwaho nabo barabyivugira ko abantu benshi bagiye, bamwe bari bariye umunyu ko bagiye kwambuka, bageze aho babuzwa kwambuka, bababwira ko igihe atari iki ngiki. Ubwo rero ndaza kubigarukaho mu kanya, kandi ni n'amahire ko ubushize nari kumwe na Pasteur Habimana tuvuga ku by'uyu mupaka, bamwe tubyishimira ko yari bikwiriye, n'ubundi kwari ukwihima. Nanjye na skeptiko mvuga ni ntabwo Kagame ashobora gufungura kuko azi ko mu Rwanda nta wasigarama. Ntabwo rero yanzi yashatse kutunyomoza, ahubwo yavuze ati natutende mwambwamwe. Ubwo rero nka wa mukobwa w'umushizi bise nka wa mugani musanzwe cyangwa uvugwa cyane, akaba ko yatweretse koko uko tumuzi ari kwari. Ni mukanya rero iyi nkuru ndaza kuyigarukaho mukanya. Development nshyashya ubu nuko muri Congress ya Amerika harimo harategurwa ni resolution, bariho harimo harategurwa uburyo cyangwa se ni nko kugira ngo bakangurire abadepite ba Amerika kwemeza, ntabwo nabyita umushinga w'itegeko kuko ntabwo azaba ari itegeko, ariko ni ukugira ngo bahamagarire Leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina kugira ngo agaruke mu muryango we. Ni ibitegurwa na Joaquin Castro, akaba ari umudepite cyangwa se congressman wa district ya 20 yo muri Texas, akaba avuga ko ari washaka kugira ngo introduje bipartisan, ni ukuvuga ko bipartisan ukuvuga ngo amashyaka yombi, ntabwo ari abademokrate cyangwa abarepubulike gusa, ahubwo bose yasabye ko bawutora. Nta nubwo kuvuga ko ari bipartisan ni ukuvuga ko atari ikintu ntabwo ari umushinga yakoze wenyine, bahamagarira Leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina kubera impamvu buza ubumuntu cyangwa se za kimuntu. Ibi rero ndabigarukaho mu kanya. Nkivuga kuri ibi bintu bijyanye n'ubutabera, ndabizi ko mwigeze kumva minsi yashize Kagame avuga ati abantu bareke kurenganya, bafungura abantu. Yavuze ati bareke kurenganya, ahantu hari akarengana hariho hose, ndabasaba kugira ngo yarahizaga Mukamurenzi nk'umucamanza muri appeals court cyangwa se mu nkiko z'ubujurire, avuga ko ahari akarengane hose bakamagana cyangwa se barenganura abantu. Ibi bikaba yarabivuze nyuma y'iminsi mike cyane biriho bihwihwiswa ko Colonel Rugigana Ngabo yaba yarafunguwe ari hanze, ariko bikaba byaragizwe ibanga muri Kigali. Mbavuga mvuga ko ari ukubigira ibanga. Ni iki cyatuma igifungo cyabaye publicized, cyavuzwe ku rwego rw'isi yose, hanyuma Kagame bikajya muri inkiko? Ntabwo ari kwa kundi kuvuga ngo nafunze umuntu simushyikiriza imbere y'ubutabera, inkiko zikavuga ubujurire bukaba, bakongera bakamurenganya. Yafunguwe ntihagire n'ikinyamakuru na kimwe kigira icyo kibivugaho mu Rwanda. Icya mbere ni uko nta muntu ushobora kuva mu miryango ya gereza hariye abantu baba babibonye baba bivuze impamvu leta y'u Rwanda ashaka ko bivugwa cyangwa ko byandikwa nabyo ubwaje byatera impungenge ariko impamvu zo yenda sinakwirwa njya muri byinshi ngo mvuge ngo yafunguwe no kwirwa dukoresha iryo jambo ngo yafunguwe no kuba byo ntabwo ushobora kumenya ushobora kubikumva impamvu yabyo kuko cyangwa se ikinyarwanda no kubura ikinyarwanda kindi kuko umuntu ufunzwe azira ubusa kuri kaya rugigana rwose ntabwo ari ari abamuzi abatamuzi bazi neza ko Colonel Rugigana Ngabo yazize amaherere yazize gusa ko avukana na mwene nyina avukana na Kayumba Nyamwasa nta kindi kirenze icyo ngicyo nta kindi Kagame rero niba yabimenyaga ahubwo yenda niba yakanguye akamenya ko ibintu nk'ibi ngibi kujya gufunga umuntu imyaka icumi yose umuhoye ubusa umuhoye amaherere ukavuga uti niki gukomokaho cyose inkoko amagi yayo ubwoya bwayo ikintu cyose gikomoka naho yarika nasebya gutorera hose muhamenye muse ibyo bintu ntabwo bimufasha kandi nta nubwo nkeneye bigufasha ariko nagira ngo mubwire ko nta nubwo ukeneye no kudufasha urugamba rwo kugira ngo tukurwanye ariko iyo harimo ubuzima bwa muntu iyo harimo akarengane k'umuntu imyaka icumi ufungiye umuntu ubusa iyo audio rero mwarayumvise yenda mbere yuko nkomeza kuri iby'ubutabera reka twumve icyayivu mumbabarire gatoya ndabona volume yari ntoya cyane ariko kanya gato gusa
ahubwo bikaba ngombwa ko dufata iya mbere tukarwanya ku karengane aho kaba kari kose ukaba gakorerwa uwo ari wese nicyo ngira ngo birumvikana abantu bose turi hano twaharaniye iyo abantu bavuga kwibohora cyangwa iki ibyo tuba tuvuga abantu bibohora akarengane ntabwo rero twatezuka kuhora tubirwanya iby'akarengane ibyo byose bijyana n'indangagaciro nazo zacu kudaceceka cyangwa ngo duterere iyo ahagaragaye ibikorwa bibi tugomba kugira icyo dukora ngira ngo nicyo ubutabera muri rusange bivuze
uyu mu hari igihe ngira ngo ni umusazi ariko narangiza nkavuga nti umusazi uyoboye igihugu ukuriye igihugu n'abasirikare bose nkifata ariko ushatse kugira ngo nkubwire impamvu zose ari umusazi ntazi kubwira kubera yuko yavuga wagira ngo afite abandi bantu arimo kuvuga ntabwo amenya ko ibyo avuga bimu ari we bireba wagira ngo hari undi muntu bireba mbere y'abandi bose responsabilite ze asa nkaho ariyo responsabilite abacamanza asa nkaho ashaka kuvuga yuko bakora yenda ibyamunaniye simbizi ntabwo reka ibi ne kubitindaho cyane ariko noneho nyuma y'iri jambo abafungiye hariya amaherere ni benshi cyane abafunze hariya kubera ko bakofendinze wowe nkawe ku giti cyawe ni benshi cyane bimaze kugaragara ko igihugu ari wowe kirebera mu ndorerwamo zawe hari abantu rero barimo ba byabagamba bari ba rusagara harimo abantu benshi cyane ubwo mvuze mu gisirikare ariko mu gisivile hari benshi cyane uyu munsi utazi ahantu bari sinakwirwa njye kurondora amazina yabo ibisinzi benshi baravuga bati bishobora kuba bifitanye isano na CHOGM igiye gutangira nako bamaze gutegura ko izaba mu cyumweru cya nyuma nako kikuri kibanziriza cya nyuma cyo mu kwezi kwa gatandatu bavuga specific mako bishobora kuba mu matariki 20 muri cyo kimwe cy'amatariki 20 bivuze ko gishobora kwenda mu cyanyuma cyangwa se kibanziriza cyane ariko sinavuga ko ari ibyo gusa ashobora kuba hari n'impamvu zindi we yenda yaba afite zihishe inyuma yacyo njyewe icyo nasezeranira abakunzi ba radio nuko nzabatohoreza gishobora kuba kihishe inyuma y'iri fungurwa rya rugigana cyangwa se ndetse no kuba n'abandi yenda hari nabo yabafungura ariko nibura icyo nasorezaho kuri iyi nkuru nuko koko nibavuga tubutabera nabukore mu buryo aretewe nk'umukuru w'igihugu arebe ku ruhande atangira ahubwo hane anirukanisha abo bacamanza badashaka kuba kutabogama bose mu gihugu abacamanza bariyo bazatangira niwamwerutirutse bukuru bazamenya icyo gukora niba ugeze aho uvuga uti nshobora kuba narihenze yes hari igihe bumwe bavuga bati yibutse ibitereko yasheje ariko biraruta cyane cyane ko ibijyanye no guhungabanya guhohotera umuntu bw'umuntu ntabwo ari ngombwa keretse abanyapolitike yenda bo bavuga uti hari impamvu zabyo kuko barashaka kumvana ku butegetsi ariko benshi bafunzwe hari badafite intere na busa muri ubwo butegetsi bwawe uretse ko baturage mu gihugu hari ibindi rero dushobora kuzamenya harimo yenda ko n'abandi bashobora kuzafungurwa kuko nibaza ko nabyo biri bikwiriye niba ukangutse ntukangukiye kuri kimwe ukanguke no ku karengane rusange yenda ndibaza ko nako rusese bagina nawe ashobora kuza muri iyi category muri iki cyiciro abandi benshi ufunze hari urwenye niba ari urwenye umuntu yambwiye ku bintu Sankara avuga bifite ishingiro Sankara avuga ati jyewe murankatira imyaka 20 na burundu kandi abarasaga bamwe bari mutobo bari idegembye bariho barategurwa gusubiza mu buzima busanzwe ariko akenshi ibyo niko bijya bigenda ntabwo navuga ngo ndi ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ariko ni bavuga ko abayobozi ari bo bankuraja aba acteur babo mu rwego rwo hasi akabahana bihanukiriye ariko ibibazo bya Sankara byari ubushimusi ntabwo ari threat yarateye Leta y'u Rwanda ariko nyine Leta ngo igomba kwerekana uko ari ingabo ubugabo bwayo rekane gutinda kuri iyi nkuru ko ndashaka kuzana ibiganiro mu kanya gato cyane ngaruke rero ku ikibazo cy'umunsi w'uyu munsi tariki ya mbere umunsi w'intwari umunsi wimuwe kubera yuko Kagame yavuze ati ndamutse aho tubiganira na pasteri mu mwanya washize ndamutse ndetse umunsi w'intwaro kaba tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi ni ukuvuga ngo nzaba ntabwo focus ntabwo izaba kuri jyewe bazajya umuntu nta muntu ushobora gutandukanya tariki ya mbere ukwakira ngo ayitandukanye na Rwigema Fred ntibibaho mu Rwanda abanyarwanda bose haba bo ku mbere ya FPR haba na nyuma ya FPR ntawe ushobora gutandukanya tariki ya mbere ukwakira na Rwigema ibyo rero Kagame arabizi avuga ati kugira ngo mvane iki kintu n'urujijo kugira ngo ntazajya ngumaho ngaho bakwestioninga leadership yanjye rugeruye magaruka ayimura umunsi wari w'intwari kuva ku itariki ya mbere y'ukwa cumi ahita wijyana ku ya mbere z'ukwa kabiri ariko umuntu yakwibaza buri muntu we ese rational iri aho ngaho ni iki ikintu ushobora guhuza n'itariki ya kabiri mu butwari bw'abanyarwanda se niho Ruganzu Rudahigwa se bapfiriye nibwo se ba Rukara baba rwa Bishingwe bapfuye n'abandi se cyangwa se nibwo Kigeli se ntabwo sinzi ko abantu ni intwari ndashaka kumenya abo intwari z'u Rwanda zibo ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri zituma itariki ihinduka uretse kunezeza umutima wa Kagame uyu munsi rero iyo filime cyangwa se ibyenda gusetsa nibagiye kuyikora gushyira indabo ngo kumva z'intwari ariko icyo yakoze nyine yaragikoze ugati Rwigema yumushyize mu kabati fini mu magambo yavuze nta diskuru yavuze kikwereka ko nibyo tari n'ikintu gifite agaciro kuri we nta diskuru yavuze ya twitinda na televiziyo nyarwanda nta bindi yerekana uretse kuvuga amatwita yatanze amaze kuhaba ngo dufite umwenda w'abatabaye umwenda se wiri kugenda mu madege mirongo ingana naho ndeba nkareba ukuntu Boris Johnson bamumereye nabi bamugera amajanja ashobora kweguzwa cyangwa akegura kubera pari yahoze kubera ko yahuje abantu muri Downing Street hari 10 Downing Street hari aho mu ni nka White House yo muri yo mu Bwongereza bamumereye nabi yari isobanura akajya muri parliament premier minister powerful utangaza akayabo k'amafaranga mu Rwanda kugira ngo babeho na Kagame ashobore gufunctioninga muri government ariko abarabazwa accountability akagira ikintu cyo kuvuga musore wowe wirirwa ugenda mu madege ishyano ryose waciye ibintu uragura amazu muri California miliyoni zinga ntawukubaza ntawushobora no kubaza ufite ideni ngo dufite ideni ngo ry'abarwanyi ufite ideni uragize none se muri iyo miliyoni 700 waguze inzu hariya California ntabwo nubwo wafata reka kubahana miliyoni 3 fata kimwe cya 7 cyariye amafaranga ujyane hariya babagure n'amagare mazima babashakire n'ubuzima na za assurance ziri ibyo nabyo ntushaka kubikora babashakire za bisi za van zigira zibimuga ntabwo bishoboka ariko bari mu kigo cya Kanombe nk'imfungwa bamwe muri bo arangiza ukavuga ko dufite ideni n'ibya birini nk'iko kuvuga ngo ubutabera kandi uruwa mbere ubuhonyo inkuru y'intwari turaza kugera kubona pasiteri Mukanya yindi nkuru ntari bugarukeho ariko iri worth kuvugaho ni ADF yahagurukiwe n'amahanga yose ADF Amerika yavuze ko igiye gufata ibihano cyangwa se gufunga umuyoboro wafashaga iriya mitwe ntabwo rero twakora speculation ngo tumenye uwo muyoboro n'uwe nibigize bawuvuga ariko bavuze ko ari n'imihugu biyitera ingabo mu bitugu ariko bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose uwo muyoboro ugafungwa ntituzi rero abari bo mazina yabo ariko ibyo bikaba mu gihe ingabo za UPDF zigiye gukora icyiciro cya kabiri cya assault kuri ADF nk'uko byavuzwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ejo muri interview ariko muri icyo gihe kaba naho ingabo za UPDF bivugwa ko zamaze gukandagira muri Ituri ni kure ntabwo ari hafi narabibonye na video gihe narayiboneye abasirikare bagati mu ntabwo mu gishoboye kugenda bananiwe koko bamwe bananiwe binagaragara kwinjira muri Ituri n'urugamba rero rukomeje kubandanya ibya rwose tuzakomeza kubikurikirana nk'uko tubikora buri munsi appointments y'aba ambassadeur bashya na kwa ambassadeur muri ONU mushya Gatete uwakaba asimbuye madame Rugwabiza Valentine tamaze igihe kinini cyane nk'uko babitekereza ariko burya ambasaderi wo muri ONU aba ari ibintu biri strategique aba ari impamvu runaka aba ushyize umuntu hariya muri ONU akenshi biba bijyanye na za lobbying ari nako byari bimeze kuva kera kose kuri leta ya FPR-Atrice ntabwo ari ukurepresenta igihugu gusa ahubwo ni ukulobinga kuruta n'ibindi byose ubwo rero ibyabo tuzamenya igitumye yenda ajyanwa hariya ubwo akaba yaramusimburiye umwe no mu ministre wa infrastructure ibikorwa remezo hariya aho murabizi ko ntawe ujya uhamara kangahe uriya ashobora kuba nka ministre w'icumi na kangahe aho hagiye nta muntu ujya uhatinda nta muntu ujya uhaba hariya kubera iki niho amafaranga menshi yo kubaka ari niho Jeannette Nyiramongi asahurira niho Kagame asahurira ni nko kwizirikaho igisaha ntabwo rero nabitindaho nta promosiyo irimo hariya nta kintu bivuze nta bintu bigifite significance cyangwa bifite biri meaningful mu Rwanda ku bijyanye na appointment ntacyo bivuze ni nko kuba gusa ngo bafashe iyindi kadahumeka nayo bayishyira hariya nta ukora ibintu azi byose no gutegereza bavuga bati arashaka iki yabyutate nkore iki kero ntabwo twaye twibata nabikindaho cyane reka ngaruke inyuma kuri kuri border mbere yuko ariko njya kuri border Pastor Jean-Claude Habimana ndagira gusa ngo ngusuhuze ibi gice gisigaye ni uri buvuge yee byanjye nabirangije ndagira ngo mbanze nguhikaze muri studio za Raditeme ngushimire ko twifatanyije muri iki gice cy'akabiri cy'ikiganiro Pastor rero mbere yuko nkora kiraho audio ya BBC iduha summary y'ibiriho bizera hariya ku mupaka mbere yuko nawe ukora interview ndagira ngo nongere nguhikaze muri studio ntabwo uri umushyitsi ariko birakwiye ko menya ko turi kumwe neza mikoro yameze neza mbere yuko nza kuguha ijambo mu kanya katarambiranye Pastor ni bunyumva rero ndagushimiye ikaze muri radio ikoze muri studio za Radio Iteme ni bunyumva ndagira ngo nguhe ikaze kandi ngushimira ko twabanye Pastor
ndakoze bwana Jean Paul ndakuramukije kandi nsuhuje n'abanyarwanda abanyarwanda kazi badukurikiye ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose mu Rwanda no hanze amahoro y'Imana mane namwe ndakoze
niwokoze Pastor rero ni mu kanya gato cyane tumaze kumva inyicamake y'ibibera hariya ku mupaka nk'uko byavuzwe na radio gahuza miryango maze nkagusubiza ijambo
reka dusubire ku nkuru twabashikirije ejo ku ifungurwa ry'umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda uwo mupaka warumaze hafi imyaka itatu ufunze kubera ubwumvikane buke hagati y'ibyo bihugu byombi nk'uko byatangajwe na leta y'u Rwanda ndetse bikemezwa na Uganda nibyo koko kuva ejo uwo mupaka urafunguye ariko kugeza uyu munsi hari hakiri amadidane kubera hari abanyarwanda bari hafi y'uwo mupaka babwiye gahuza miryango yuko bashubijwe inyuma n'ubutegetsi babwirwa yuko igihe cyo kujabuka kitaragera n'inkuru dushikiza na Jean-Claude Mwambutsa yari igatuna uno munsi
nyuma y'itangazo rya leta ko umupaka ugiye kongera gufungurwa abaturage benshi cyane cyane abawuturiye bari bishimye ndetse bamwe bahita bategura ingendo zambuka umupaka gusa bashubijwe inyuma babwirwa ko igihe cyabo kitaragera aba nabasanze mu gasoko kari hafi cyane y'umupaka
twari duhagaze tuzi ko tugiye kugenda ibyo nabashiraga nakura y'ibindi nari nzi ko bigiye kongera kumera gutyo bayamamagara ati bimeze bite kumara uratuzanira ni ndi tayari ko rwose ubuyobozi pe twemerere tujye kureba inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi tudaherukana twari dufite amashyushyu ko tugiye kongera guhoberana aje ni Kigali bari baje bazi ko bagiye kurebana n'abavandimwe babo nongera baratega basubira
nifuza yuko abaturage batureka tugasura inshuti n'abavandimwe ibyo kurya turabifite nabo bakaje bakaduhahira bareke wenda umuntu yambuke asura abavandimwe be uzana ikintu agisorere nta nibibe nta nibyinshi twifuza yo pe
Leta y'u Rwanda ivuga ko umupaka ufunguye ku modoka zitwara imizigo ariko ko ku baturage hari ibigomba kubanza gukemurwa n'impande zombi mbere yuko bemererwa kwambuka ikibazo cy'umutekano w'abanyarwanda berekeza muri Uganda kiracyavugwa nk'imwe mu mbogamizi igomba gutuma batihutira kongera kwambuka nubwo leta yo ivuga izi mbogamizi abaturage twaganiriye bo basa n'abashishikajwe gusa nuko hakurwaho irikumira
twabura gukuntu tujya guhahayo na kawunga zaramutse kubera kutajya ku mupaka n'amasabune n'amavuta byose twari twarabibuze
ko guhahira twajyaga tujyayo n'ubu ngubu kugenda ariko byemewe nawe nabwo twajyaho nta kibazo ibyo ngibyo nyine kuba bavuga ngo ntabwo kuwufungura byabyemerwa neza abaturage ntabwo bemerewe kugenda ubu natwe nabo twajyaho bataduhaye uburenganzira niba buma nzagenda rwose
mbere yuko umwanzuro mushya ufatwa urujijo ruracyari rwose ku gihe umupaka wazongera kuba nyabagendwa ibigo bitwara abagenzi bambukiranya imipaka byari byatangaje ko byiteguye guhita byongera gusubukura ingendo hari bimwe ndetse byari byahagurukanye abagenzi ku munsi w'ejo bamwe basubirizwayo mu mayira abandi babuzwa guhaguruka bakiri mu mujyi wa Kigali
reka nongere mbahe ikazi rero murabumvise ko n'uyu munsi nta kintu kirakorwa ku bijyanye no kugira ngo abanyarwanda bambuke umupaka nk'uko babeshwe na leta na leta Rwanda ariko mbere yuko pastor nubwo navuze ko ugiye gufata ugiye kuvuga wenyine nyuma ndagira ngo nkubutakantu kamwe cyangwa mvuga akantu kamwe gusa kuri hari ibintu bundi dusa nkaho tuvuga tugacaho twihuta ndetse twadukwiye no kwibaza mu byukuri tukanabitindaho cyane n'abantu barakwiye kubigarukaho turabizi ko nta parlement izabaza iki kibazo ariko ni ikibazo kiri legitime cyane ndetse sina legitime ahubwo ni ikibazo ntazi uburemere nshobora kugiha ibyo bakora nta naho bihuriye n'ibyo bakabaye bakora niwe mbaza yenda urahera kuri ibyo ngingo urahera kuri icyo kintu kubona umupaka umara imyaka itatu ufunze abari bafite za business zo kwambutsa ibintu abari bafite za business za transport abari bafite za business z'ubucuruzi kuranguza no kurangura ibintu cyangwa no kugurisha ibintu mu Bugande abari bafite barayingaga ku bitoki byavaga i Bugande na za waragi n'amata n'ibindi n'ubuhunga ibyo byose bakabanza bakabeshya bati mipaka ntabwo ifunze turimo turasana ni ugusana imyaka itatu ikarangira nubatse icyambu artificiere cy'amazi n'amazi n'ubwato byose byaba yarabirangije ntihagire umuntu ubaza ariko Kagame nta n'itangazamakuru rigize n'icyo rivuga ku myiteguro y'uruzinduko rwa Muhoza akaza bamaze kumutuka ko ari umusazi ibyo avuga ari ibinyarumogera abanyarumogi bakavuga ko barabivugiramo byose indege igasesekara hariya yarangiza Kagame bakabona na masaha n'atanu arangije arataha imvugo irahinduka wa musazi byonyine wari kwibaza ukavuga uti umusazi ubonana na Kagame ni ukuvuga ngo n'abasazi babiri yenda babahuye ntabwo wagombye n'ibintu ubundi usanzwe byagombye kugutera isoni kuvuga ngo ni umusazi ngo ni iby'abasazi ngo kera ngo ku ngoma zose ngo byabagaho ngo abantu b'ibihubutsi b'ibisazi no mu Bugande bakava ko ari we yarangiza uwo muntu akaba ari we uza kwicana n'umunyacyubahiro ukomeye cyane wa mbere mu Rwanda ubwabyo byagombye kuba ari igisebo no kuri uwo mukuru w'igihugu wabo ariko si icyo ibyo twabitindaho tukabikora ikiganiro kindi Kagame akaza akabona na Muhoozi bagahita bavuga bati okay tweet pass mutpaka uragiye gufungurwa ministre w'ubanyi n'amahanga nta soni nta kimwaro shame on him docteur akandika igipapuro n'agashishimura hariya bidafite itariki cyakora yarangiza iyo ni mistake ishobora kuba yoroshye yarangiza nawe akubita muri Twitter ngo umupaka irafunguwe za procedure zose zabaye narabigarutseho kenshi abaministre president babigiyemo ntacyo bivuze pasteur noneho njyewe ntangire ni nkubwira abo banyarwanda bose bataye ibintu byabo byanyibukije nk'akantu na masegonda kuvuga ko mbese nothing matters igihugu ntacyo kivuze ni jyewe igihugu aka kantu ndabizi ko mu kazi numva ari akantu kavuga kuri Louis XIV cyangwa se abandi nk'abo ariko mwumve muraza kukibuka
l'état c'est moi l'état c'est moi
ndumva niba ari audio yanjye ariko
l'état c'est moi
aho ni Kagame kuko ni nko kuvuga
l'état
ijye abandi batekereza cyangwa bivuze snap of the finger umupaka urafunguwe reka pastor wihanganye umwanya munini koko biriya bintu biriya mpaka wumvise ibyo BBC yavuze abaturage ibyo bavuze iriya procedure y'uriya mupaka andi makuru mfite ni uko ngo bishoboka ko bazasaba abantu bagiye kujya kwambuka i Buganda bajya gusaba autorisation ibintu meze nka jeto muri MINAFET biyandikishe ngibyo rero bishobora kuba ari strategie zindi ariko reka nguhe ijambo ndabizi ko nababivuzeho magambo ahimye ngo subije reka nguhe ijambo niba ari cyo nawe wakongera kandi ndabizi kirahari pastor ijambo ni ryawe
ndakoze bwana Jean Paul ni byo koko ubushize nabivuzeho reka ntangirire wenda aho nari nasozereje mu kiganiro gishize urwango Kagame yanga abanyarwanda ruzamugiraho ingaruka kandi ibintu byose hano mu isi birishyurwa kandi nawe ntazava muri iyi si atishyuye Bibiliya igitubwira ngo uko wagenje niko uzagenzerezwa ariko reka tuvuge mu mvugo noneho gisanzwe mu cyongereza baravuga ngo what goes around comes around ushyize mu kinyarwanda wenda ugenakerereje wavuga uti akebo kagiye wamugarura urugero rw'akebo agiramo abanyarwanda mu rwango afite byanga bikunda ruzamugiraho ingaruka kandi akiri kuri iyi si kumva umuntu afunga imipaka imyaka itatu hejuru y'ibitekerezo bye hejuru y'ibyiyumviro bye hejuru y'ubwoba bwe na paranoia afite ugacya mu gitondo agafunga imipaka atitaye ku banyarwanda bari muri mu bucuruzi atitaye ku banyarwanda bari mu mashuri atitaye ku banyarwanda bagiye gusura abavandimwe atitaye no ku banyarwanda bafite uburenganzira bwo kwisanzure mu karere by'umwihariko ak'iburasirazuba cyangwa se ku muryango w'Afurika y'iburasirazuba Kagame watangiye ku magambo avuga ati hari igihe avugamira nk'aho avuga undi buriya politike niho mpamvu abantu benshi bavuga bati politike ni mbi nta handi hebe yabihera ni ukubera ko babonye hari abanyapolitike benshi bagira indimi nyinshi kandi bagira n'ubugome n'uburyarya bituma bayobya abaturage kubw'inyungu zabo bagamije umupaka warafunguye tubyakira neza ni inkuru nziza nta n'utabyishimira pe narabivuzeho impamvu abanyarwanda dukwiye kubyishimira ariko urabona ko ni hahandi abaturage ari nabo gihugu ntago bitaweho impamvu uyu mupaka bavuze ngo hari ibikigwaho abanyarwanda cyangwa se abaturage ntibabashe kwambuka byabaye ku ruhande rw'u Rwanda ntago ari ku ruhande rw'Ubugande ni ukuri kuva iki kibazo cy'umupaka cyavuka nta ruhare rw'Ubugande na rumwe ruragaragara haba mu buyobozi bwabo haba no mu baturage baho ngo ubone ko hari ikibazo bafite bafitiye u Rwanda cyangwa bafite ku Rwanda igihe cyose u Rwanda nirwo ruba rwangije ibintu waruvuze uti ko bafunguye imipaka ariko abaturage ntibo bari kure hari icyo bari mu biki cyangwa se ko birababaje ni ibintu biteye agahinda ariko nubwo ukomoje kuri urugendo rwa Fande Muhoozi umuhungu wa Fande Museveni cyangwa President Museveni bakaba baramututse mu binyamakuru bakaba barageze aho bakabwacya mu gitondo babona indege ihasesekaye i Kanombe amafoto agasohoka na Kagame akajya hari akavuga ibyo baganiriye ko ari byiza umuvugizi wa leta ya Kagame ka umukuru arinda akavuga ati ni intambwe nziza ariko ni icyizere cya 50%. Iyo ubirebye usanga u Rwanda rugifite inzira ndende mu kwiyubaka muri diplomasi politiki ya FPR mu Rwanda nkunda kubivuga abanyarwanda bagombye kuba babibona bose iraciriritse cyane nimba uvuga ko uzi kubana neza n'ibindi bihugu cyangwa hakaba hari n'urugendo rwa diplomasi nka ruriya ruba rwabaye cyangwa se ruteganywa kuba ugatangira ibitutsi byiyongera ku byo watutse umubyeyi we umva Museveni baramututse Muhoozi baramututse nta muntu hariya mu Bugande batatutse mu bategetsi cyangwa mu bayobozi b'Ubugande ariko barangiza bigatangaza nyine ukuntu bagera bakavuga bati twabakiriye byagenze gutya ni inkuru nziza ni iki byose ariko ikibazo mu Rwanda abanyarwanda bafite politike yiciriritse y'ibitutsi kundi nta leta yagombye kugira tukana n'abayobozi b'ibindi bihugu abantu bari muri leta ngo bagatukana bakabishyira mu binyamakuru ni cyerekana ko politiki ya FPR yaciriritse cyane tuyobowe n'abantu Evode ni wowe uvuze neza nibwira wenda katarasubira kuri iryo jambo ngo arivuguruze ajya ribazwaho kenshi ariko nta na rimwe ajya risobanura byumvikane ko yarivuze neza yavuze ko kiriya gihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro nabo rero ntibihakanira haba mu mivugire haba mu mikorere hose barabitwemeza wambwira ute ukuntu tuko umuntu uri bwakire bukeye kandi ukavuga ko ari umunyacyubahiro mukicarana mukanaganira kandi ukavuga ko ari n'ibyo mwaganiriye by'ingenzi waraye umututsi kana rero aho igihugu cyacu kigeze muri diplomasi politiki ya FPR ni y'ibinyoma ni y'uwandi ni y'ubujura ni ibintu nk'ibyo ariko byose bishingiye mu rwango abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda banga abanyarwanda ubundi bakagombye kwishimira ko abanyarwanda bagomba kuba babonye uko basohoka bakajya guhaha no guhahirana kugira ngo igihugu kibone umutekano kibone n'amahoro buriya biri mu nyungu za Kagame kugira ngo abanyarwanda banasohoke nubwo wewe ndashobora gutekereza ko ashobora gutekereza ko bishobora kuba ari ingorane ko abanyarwanda bashobora kuva mu gihugu ari benshi nanjye navuga ngo ntiyibeshye noneho bafungurire noneho arebe wenda ikizavamo abanyarwanda benshi ibyo bazasohoka kandi yabishaka atabishaka hazaboneka inzira zituma abanyarwanda basohoka muri uru Rwanda ko umunyarwanda nta kintu afite cyo kutakaza ubu muvuga ngo nta burenganzira afite ku butaka bwe nta burenganzira afite mu kuba mu kuryama no kubyuka nta burenganzira afite mu kuganira na mugenzi we nta burenganzira afite mu guhinga ibyo ashaka nta burenganzira afite mu kwivuza mujya mubona no mu buryo barimo bafata abantu ku ngufu guhabwa inkingo urukingo si ruwe ariko uburyo kibarutera abantu bariho abantu bagashyira ingufu z'umurengera ku baturage kujya kwambika amapingu kugira ngo batere inshinge umunyarwanda uzafungurira umupaka muri kino gihe azasohoka kandi ntazagaruka kubera yuko nta butaka afiteho ijambo nta nzu afiteho ijambo nta kintu cyitwa icye afiteho ijambo nivuga ngo rero gusohoka akagenda azabisigira Kagame n'ubundi yarabibohoje nivuga ngo rero u Rwanda ni gereza idasakaye ubwo rero nagira ngo nsabe abatwumva rwose abasenga cyane cyane badufashe dukomeze gusengera abanyarwanda babone uburenganzira bwo kwishyira ukizana bagatembera kuko n'uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga kujya mu bindi bihugu no kuba babona uburenganzira mu byo bafite ariko noneho ubundi bwose niba bwarafunzwe ntihaboneka n'uburenganzira bwo kuba bagenda hanze y'u Rwanda bagahumeka kuko hakurya y'imipaka babona amakuru barayazi bazi ko hakurya y'imipaka y'u Rwanda yose uko ari ine hari ababasha kuryama bagahumeka bagasinzira bazi ko umunyarwanda mu bintu bijyanye n'umutekano nubwo igihugu cy'u Rwanda kidafite intambara ariko abanyarwanda ntabwo batekanye leta ubwayo yabateye ubwoba ibabuza amahwemo ku buryo babonye aho bajya kota akazuba cyangwa guhumeka umwuka wundi byabafasha bigatuma hari n'ihungabana ryoroha ntabwo rero navuga byinshi gusa navuga ko ibintu byo gukereza abaturage guhahirana no gusohoka mu Rwanda bajya ku mupaka w'u Buganda n'u Rwanda ibiri mu bwoba Kagame afite icyatumye afunga umupaka nicyo kikimurimo na n'uyu munsi urabona ari n'ibyo atinya ariko ikindi wenda navuga ni uko mu makuru yandi ubona umuntu agenda amenya hariho ingufu za diplomasi zindi zirimo zimutera gukora ibingibi ari nazo zimutera gufungura nka Rugigana wenda hari n'abandi banyepolitike bazafungurwa muri iyi minsi kubera iki kubera iyi nama yacogamo itegurwa mu Rwanda ahubwo njya mvuga ngo hazajya habaho nyinshi wenda bizajya bituma habaho ikiguzi gituma hari abantu bafungurwa barengana urugero francophonie kubera ko bashaka umwanya wa francophonie Louise mushiki wa bashaka kugira ngo abe umuyobozi wa francophonie OIF mwabonye ko habaye ikiguzi cyo gufungura ingabire na mama Diane na Diane biye ni nka yeshanje ni nkihererekanya ni nka condition y'ibigo byatanze biti ugomba gukora ibigoko mu gukore ubiye nti byadutangaza cogama wenda idufashije urugigana akaba yafunguwe na barusesa bagina bakarasira ba Deo Mushayidi nabandi n'izindi mfungwa za politike zihari zishobora gufungurwa twaba tugize umugisha ahubwo navuga ngo hajye haba inama mpuzamahanga nk'izo nyinshi mu Rwanda kugira ngo tureke ko hari abantu barengana bafungurwa naho by'ubutabera wakomoje mu kanya bya Kagame n'ubutabera biriya byose ni amareshya mugeni nta butabera agira ni umugome wabigize umwuga wanga abanyarwanda kandi wikunda ku kigero gikomeye cyane ku buryo rero ibyo azajya akora byose ntazajya abeshya abanyarwanda ngo hari imbabazi ngo perezida wa repubulika ngo yatanze yahaye abantu za zindi bahora bishyuza madame Ingabire Victoire na mama Diane bahora babishyuza ngo twarabababariye ngo none ngo basigaye bavuga ngo yibagiye imbabazi ntazo babahaye ziriya mbabazi zatanzwe na OIF kubera ko bari bazi ko hari ikintu kizavamo bashaka uriya mwanya ubikiguzi nta kintu FPR ishobora gukora ngo tuvuge ngo ya irimo kuna muri cumi irimo irashyira ubwenge ku gihe irimo iroroshya nta kintu na kimwe ikora itari na hatariho pressure Kagame wajyaga yirata mu minsi ishize ngo pressure hano azongere pressure irakora pressure yarabaye Ingabire arafungurwa pressure n'ubirimo iraba abandi bagafungurwa pressure iraba n'umupaka wa Uganda ugafungurwa n'izindi pressure zizakomeza kandi n'ibindi byose bizashoboka naho ibyo abeshya abanyarwanda ngo nta pressure arayifite kubera ko amadeni afite y'u Rwanda igihugu kiri mu madeni atagira ingano nta bundi buryo ubwabyo nabyo ni pressure abakozi ntibashobora guhembwa bafunze serumu bajya yajyaga atuka abanyafurika ngo babategereje ngo abazungu ngo babahe ngo za serumu iyi serumu mu Rwanda bahabwa baramutse bayifunze nta mukozi wa leta ushobora guhembwa ibi rero avuga ngo pressure ntikora pressure irakora kandi izakomeza ikore kandi nitaraza izaza ahubwo niyitegure pressure ibe nyinshi kora ibyo atagambiriye akore n'ibyo atatekereje ubone niyo mpamvu bahuzagurika mu gufata ibyemezo ugatanga amatangazo ugafungura umupaka bahubutse hanyuma bakajya kwiga ibibazo byo gufungura umupaka nyuma Kagame arakora agatekereza nyuma ubundi biriya byagomba gukorwa neza bagafungura umupaka w'ubuganda n'ikibazo cy'abaturage bagikemuye noneho tukabona ko hari ibintu bateguye ari ibintu byemewe none se uruvuga ngo Muhoozi yarazamutse nakubwo yaramanutse ku buganda ni mu majyaruguru aramanuka gwa Kigali baganira iryo joro ubuke mu gitondo Kagame afungura yaramuzaniye itangazo se niyo rya bitangazo bitwara amasaha angahe kugira ngo wige uko washyira mu bikorwa igikorwa runaka wemeje gukora Kagame arahubuka agakora ikintu icyo akoze akagitekereza nyuma ingaruka zacyo niyo mpamvu ubona ajya muri Afurika y'Epfo akica bakaregeya akarasa bakayumba akabazi ko diplomasi ya Afurika y'Epfo n'u Rwanda izakomeza kubaho ntago ariko bimeze atekereza nyuma ingaruka igihe cyose none yamara kubona bimukomeranye niho ashakisha ukuntu yajya kubeshya amahanga no gushaka za lobbying agashyiramo amafaranga menshi ngo arebe ko bamukomore wenda cyangwa batamufungirizo serumu avuga ariko icyo nzi cyo Kagame akiri kuri ubu butaka akiri kuri iyi si uyu mubumbe tubaho twese nubwo buri muntu wese afite igihe azawuviraho Kagame azava kuri iyi si agomba kugira ibintu byinshi yishyura ku banyarwanda mbere yuko ahava ndetse ubwo si iyo mvuze Kagame mvuga timu ye yose sisiteme ya FPR yose irimo ikandamiza abanyarwanda imena amaraso angana kuriya ikanga abanyarwanda ikabashyira ku ngo imeze kuriya hejuru y'uko umuntu avuga igitekerezo cye hejuru y'uko avuga ibintu by'uburenganzira bwe hejuru y'uko umuntu yubahiriza itegeko nshinga ryashyizweho na Kagame ariko akanga akabimuziza kuko Kagame ntakurikiza amategeko n'iryo tegeko nshinga ntaryazi ntazi n'icyo rivuga arimo kubera ko ari uca imanza ari ufunga agafungura ari wica agakiza mu Rwanda biriya byose azabyishyura abanyarwanda nagira ngo mbakangure bose mwese mukanguke mu maso twitegure turi mu minsi yo kwitegura impinduka iri imbere hano kandi twese iratureba gusa ntihagira barangara twese dukurikire kandi buri wese uruhare ashobora kugira kugira impinduka yihute turugerageze kandi dukomeze gukora tutagira ibintu wenda byo gusigana ariko dukomeze twe gucika intege komeze icyo nzi cyo impinduka iraba kandi nabishyura bagomba kwishyura narangiza kuri iki waruvuze mukanya cy'abantu waruvuze warukomoje kuri Sankara mukanya reka nse nugaruka kuri iki kibazo Sankara yo complaining avuga ati nge barankatira iyi myaka ingana gutya cyangwa urundo kubera kandi hari abandi bidegembye arimo kuri ubu wambwira ko Sankara icyaha yakoze ku Rwanda ni ikihe ubu impamvu mbivuga ni iyi uwo nguwo umucira urubanza uwo nguwo umukatira abangaba nibo binjije rwarakabije yarayoboye FDLR n'abahaninja n'abandi bose timu yazanye nayo bariya nibo bisha abana b'inyange b'abanyeshuri nibo bagabye ibitero bya FDLR cya gihe mu gihe cy'abacengezi abanyarwanda bahaguye bangana iki abasirikare b'u Rwanda icyo gihe bahaguye bangana iki muri biriziriya ntambara ariko yaraje yakirwa nk'umwami bamuha n'ubuyobozi arategeka akomeza imidari ye ndavuga ziriya nyenyeri uyu munsi ari araho aratuje nta kimukanga ariko reba Sankara arimo arashirwa imanza ngo Kagame yitwe ubutabera ubutabera mu Rwanda ni ubuhe ubutabera bw'imiki interahamwe bugafunga abacika cumi bukabamarira ku icumi kandi avuga ngo interahamwe zakoze abanyarwanda mu nda zayogoje igihugu zamenenye amaraso zakoze amahano ariko nibo bicaranye nawe ntabwo mvuze amadetaye y'ubufatanye bwa Kagame na FDLR bwagiye bubaho ntabwo nshaka gusipekira ariko nawe arabizi intambara yarwanye kugira ngo FDLR idashira muri Congo kubera amadiro bagiranaga kugira ngo Kagame abone uko azajya abonera cano z'amabuye y'agaciro ariko warangiza akazana ijambo ngo ubutabera budahabwa abanyarwanda batuye mu Rwanda abanyarwanda bari ku ngoyi twaheraga no kuri iyo mipaka buriya nta butabera buhari abimu uburenganzira akoresheje amategeko n'ibyemezo bye bihubukiwe bitareba inyungu rusange y'igihugu ahubwo bireba we n'agatsiko ke ibyo byose rero ni ibintu dukwiye kugaya ariko nizeza abanyarwanda ko impinduka iri ku muryango kandi irakomanga murakoze
murakoze cyane mu paste nagira ngo kandi yenda dustoreze kuri ngaruke gatoya kuri kiriya kintu cy'intwari dusoza ntabwo turi butinde hari ibintu maze kureba Kagame n'abamotive birirwa bavuga uyu munsi nahoze mbona ari Gasana Rurayi wahoze ibutare ubu ngubu ari Kibungo bisigaye bifite andi mazina ariko arimo avuga ngo bakoresheje kuri uyu munsi ibiganiro ngo nibyo kubwira abanyarwanda cyangwa urubyiruko ngo amateka y'urugamba rw'inkotanyi ari ibintu byinshi maze iminsi bumva biteye iseseme kumva kabareba ahantu yarabaye mwinshi cyane ahantu hose yagiye urugamba rw'inkotanyi leadership uko inkotanyi urugamba rwabaye umuntu umwe wenyine kimanuka ukumva ufite iseseme y'ibyo bintu ariko nawe mbitekereza uyu munsi ndavuga ariko ahari banza ibintu bikwiriye ariko se ubu ntibyakererwe ahendura urubyiruko rwamenya ko ibintu biharanirwa bitari kukuzanira isahani bakuzaniye bakase buri kantu kose inanasi bayihase bakaguha nta kindi rwose ibi bintu byo kujya birirwa bajya kwigisha ngo ubutwari bw'inkotanyi ubutwari cyangwa se ngo amateka y'urugamba ya bintu yewe nubwo yes ndacyafite opinion y'uko bidakwiriye ndetse biragayitse cyane cyane ko harimo no kwivuguruza harimo kuvuguruzanya amateka y'inkotanyi n'urugamba rwabo nubwo byari ikinyoma cyambaye ubusa ubwo ndavuga ikinyoma kuko ni ibyavugwaga byari byiza cyane ariko ibyari bigamijwe uko bigaragara byari bibi ariko mu rubyiruko rwagombye kuvuga ruti harajya koko niba abasore barahagurutse bakarwanira ibyo bemera ubu tukaba tudashobora guhahirana n'igihugu nka Uganda tukaba tudashobora guhahirana n'igihugu nka Burundi hari ayo mateka twari dukwiye kuyiga tukamenya yuko iyo abantu bagezaho uburenganzira bwabo bwakandamijwe cyangwa se bafungiranywe mu nguni ahantu bishoboka ko bashobora kwigumura bagahaguruka gihe navuze nigenda hara aya mateka yakwiye kwigishwa nuko bigisha ubundi buryo kuki FPR ivuga ati twe twarabikoze ariko imiryango ubu ngubu yarafunze ahubwo reka tubabwire le passé ibyahise akahise ka FPR ariko ntabwo bakangurira gukomeza kurwanira guharanira ibintu byabo oya oya ntabwo aricyo babarimo barababwira ati murebe ubutwari bwacu murebe aho twavuye munadusigasire abo bubandi cyangwa se twebwe izingaruzwa muheto urugamba kuko iyo bavuga ku rugamba nicyo bashaka kuvuga ni Kagame nta kindi ariko nibura banavuga ko bari bakandamijwe nase abandi bari mu Rwanda bo ntibavuga ati nase turakandamijwe kuko twadukwiye kubikora nagira ngo dusoreze kuri iki kintu pasteur ngusubije ijambo
urakoze cyane Bwana Jean Paul reka nanjye mvuge ko iriya tariki ya mbere z'ukwa kabiri ya mbere gashya ntare ni umunsi w'intwari njye ntabwo ariko nyemera ko FPR yayishyizeho ishaka kuyobya uburari nk'uko twabiganiraga kare ariko mbona iyo bakomeza iya mbere ukwakira byari kuba bifite injyana bifite n'icyo bishingiraho abanyarwanda bose bari kwemera cyangwa bari kumva ko iyo itariki ifite impamvu kuko FPR niyo iyoboye niryo shyaka riyoboye ubutegetsi ubu nacyariyoboye igihugu ariko iyo ubirebye ingufu Kagame yashyize mu kwibagiza Rwigema kugezaho agenda ahindagura n'uburyo ki umuhango wo kwibuka intwari ugenda ukorwa wabonaga ibigwi n'ubutwari bwa Fred Rwigema ari byo byashyirwaga imbere ku munsi w'intwari y'igihugu abari bari mu gihe cy'inzu bacyo barabizi na nyuma gatoya yaho Kagame afatiye ubutegetsi ariko yagiye ahindagura protocole ku bintu byakorwaga ikaba ari umunsi w'igihugu umunsi abantu bajya kuri stade bakibuka hakavugwa amajambo hagatumirwa imiryango ya hafi y'umuryango wa Fred Rwigema ndetse n'abategetsi n'abasirikare babanye bo mu bihugu by'ibituranyi bigenda rero bigabanyuka mu gutumira no kwitabira mu muhango biragenda bijyana no ku gihe cyo gutanga gushyira indabo ku mva ya Fred Rwigema kugeza aho byagaragaye ko byari bisigaye noneho bigaragara ko umuryango wa Fred Rwigema ari wo wonyine usigaye ujya gushyira indabo ku mva ya Late Fred kiriya ni ikintu gikomeye cyane gitangaje kandi giteye impungenge iyo ubirebye mu buryo ubugari bw'ishusho y'igihugu biteye impungenge bikaba ari nabyo bishyira kuri njyewe muri analize nkora nkavuga nti ahari koko byashoboka ko Kagame ari we wishe Fred Rwigema kubera yuko yabaye yagize umutekano yagize amahoro make mu mutima ubishyize mu Cyongereza aba uncomfortable mu kwibuka Fred Rwigema nimba ntacyo yiyotsaga kucyatereka intwari y'igihugu ikaba intwari y'igihugu ativanze mu mikorere n'iminyamamarire no iryo zina akagenda nk'abandi akamuha icyubahiro. Ikindi nimba atari we wamwishe ko Fred Rwigema yapfuye atari bugaruke ngo amukure ku butegetsi, bitwaye iki Kagame kugira ngo Fred Rwigema yibuke nk'intwari y'igihugu mu buryo bw'isanzure? Ibyo rero iyo mbigereranyije, iyo mbyegeranyije, nsanga abakeka ko Kagame cyane abemeza, hari n'abemeza urupfu rwa Fred Rwigema ko Kagame rufitemo akaboko gakomeye. Birashoboka gufata umunsi w'intwari rero ukawuhindura ukavana ku wa mbere ukwakira, kuko bazi neza ko watangije urugamba rwo kubohora u Rwanda ari Fred Rwigema. Kagame akaza kwinayigikama amaze gukora ayo mahano, nimba koko ari aye yakoze n'ayo maraso, akababona noneho atagaragara muri iryo zuba nubwo yagerageje ibishoboka. Iyo mvuze ngo yaragerageje, nuko nzi neza ko abantu bari bari hafi na Fred Rwigema, haba mu basirikare bamubanaga nawe, ndavuga abakomandazi ndetse n'abamurindaga, abari bari aho hafi yarabishe, abasigaye ni ingerere. Hari igihe abantu bavuga rero iby'impfu z'abanyarwanda n'abasirikare b'u Rwanda n'ibintu byo muri FPR, abantu bakagira ngo hari Kagame koko, ariko hari aho badapfa. Kagame afite uruhare rukomeye mu mpfu nyinshi z'abasirikare ba RPF, icyo gihe bari RPA. Afite n'uruhare rukomeye rwo guhindura FPR iyiri uyu munsi, yarataye isura kuyo FPR Rwigema yari yararwaniye cyangwa yarashinze. So biragaragara neza ko guhindura umunsi w'intwari no kuwufata nk'uko bawufata kuri Kagame yawutsindagiye abanyarwanda no kuwuha isura ashaka, nk'uko yagiye ahindura u Rwanda uko ashaka, agahindura uturere, agahindura amakomine, agahindura amasegiteri n'imirenge cyangwa se imirenge, u Rwanda akaba yaragize nka kuriya turubona rutagira isura, ashaka gutsindagira abanyarwanda gufata isura nshya. Ni ukwibagiza amateka y'u Rwanda, ni ukwibagiza n'izo ntwari z'igihugu. N'abarudahigwa ntibavuga nk'uko bikwiriye, n'abagata Uwiringiyimana ntibamuvuga uko bikwiriye. So, hari ibintu ubona ko Kagame na sisiteme ye cyangwa se agatsiko ke bafite ibyo bahisha byinshi kurusha ibyo bereka abanyarwanda cyangwa se ibyo bakwiye gukora. Ibintu bakabishyira hariya gusa ari nk'umuhango, ariko ku gihe cyose bafite inkomanga ku mutima. Ariko ibi rero nibyo navugaga, nta na rimwe azabihisha ngo birangize, kuko ntibikunda, kuko ubwe azajya agaruka ajye hariya atubwire n'ibindi. Kagame aherutse kutubwira ko umwana wa Fred Rwigema Junior Gisa ari impunzi. Kagame bimuvaniwe bimujyana mu bukwe bwa Teta, ajya kuvuga amagambo nk'ari yabwira igihugu, nta wari wabimutumye. Ese koko irya yari message kwiriye abanyarwanda kujya kwiyambika ubusa, kajya kuvuga ko umuryango wa Rwigema mudatekanye kubera we, aho umuhungu wa Fred Rwigema adashobora gutaha ubukwe bwa mushiki we kubera Kagame? So ni ibintu dukwiye kubona mu buryo bwagutse, tukarebaho FPR igeze na Kagame ibibazo arimo uko bingana. Afite ibibazo yiteye kandi agomba kwemera agafacing ingaruka zabyo. Ibyo kutubwira umunsi w'intwari Fred Rwigema turabizi ko ari intwari y'igihugu, barudahigwa ba Uwiringiyimana agata, dufite n'abana b'inyange banze kwitandukanya n'abandi, banze ko babamo amacakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi, abo nabo ni intwari z'igihugu. Ariko mu ntwari z'igihugu ntimuzazane Kagame rwose. Kagame ashaka kudutsindagira ko ari we mana yacu, ari we ngafande ngo Kagame ngo yataza ngo umuryango ngo igihugu. Kagame yaraje atoragura ingoma mu Giteme, asanga abana b'u Rwanda barahagurutse bashaka kubohora u Rwanda, bariyemeje harimo n'abahanga, timu ya Rwigema yose arayikoresha imugeza ku butegetsi, imaze kumugeza ku butegetsi icyo yabahembye bose yarabarimbaguye, yarabicara bamara abandi n'impunzi. yarangiza intwari y'igihugu. Intwari y'igihugu ninde? Hari abantu bahoje barimba Kagame rwose kari gitangaza, ngiye nta gitangaza nigeze mbona kuri Kagame. Habayeho amezi make nabayeho nk'umwaka da, numva ko Kagame yari wenyine uyoboye ingabo, mukuru w'ingabo, umugabo w'ingabo za RPA. Nkabyumva gutyo nkumva n'umuntu nyine koko ushobora kuba ashyigikiye impamvu y'abantu baturwana. Ariko ntabwo byatinze kumusobanukirwa, ntabwo bitwara umwanya. Imaze kubona amababi agenda akorera abasiniya commanders twabanaga, iyo ubona uko umuryango wa Fred Rwigema mu Rwanda ufashwe, ubutwari bw'igihugu, uvuga intwari Fred Gisa Rwigema mu gihugu cy'u Rwanda, umugore we Jeannette Rwigema, Imana ikomeze kumuha umugisha no kumukomeza, kandi turamwihanganisha turanamukomeza rwose, tumuhishe mu mugongo, turamusengera iteka ryose kugira ngo akomere. Nimba hari umuntu wagize ibyago bikomeye n'agahinda gakomeye, ni Jeannette Rwigema. Kuko ntahabwa icyubahiro nk'icyo akwiriye umugabo we yakoreye. Ntabayeho nk'umugore w'intwari y'igihugu, abana be nabo ni uko, kugeza aho n'ubukwe butaha bw'umuryango wa Fred Rwigema, Kagame akaza kuvugamo amagambo nk'ariya no kutinyuka akaza mu bukwe, azi ko hari umwana udashobora kuhagera kubera we. Maze rero Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, munyihangane, nanjye ubwo biba byangoye ariko biteye agahinda. Ni ibibazo, ni ibyago u Rwanda rwagize, ariko nizera yuko hari igihe kizagera byose bigasobanuka. Kagame ari mu ikinamico, aracurika agacurukura, arajijisha Abanyarwanda, afite politiki y'ibinyoma y'uburyarya yo kwiyerekana ko ari mwiza, ariko inyungu ze ni ukwiba igihugu, ni ugusahura igihugu, ni ukwiguzaho imitungo. Ubundi inyungu z'Abanyarwanda ntabwo zimureba. Gusa Imana ikomeze Abanyarwanda, kandi ikomeze n'imiryango y'izi ntwari zose twibuka. Icyo nzi cyo ntagahora gahanze, nayo ivuze ubushize kanongera mbisubiremo, nta mvura idahita, nta nijoro ridacya. Igihe kizagera Abanyarwanda bave muri aka kangaratete. Murakoze, Imana ihumugisha Jean Paul.
Murakoze cyane Pastor Jean-Claude Habimana. Ikiganiro cyacu rero tukaba tugiye gusoreza ahangaha, ariko nk'uko nari nabibasezeraniye, ndagira ngo mvuge kuri uriya mudepite wentrodije iyi resolution yo gusaba ko Kigali irekura Bwana Rusesabagina. Ibi ni ibintu biri très très sérieux. Ntabwo ari opinion z'abantu, resolution yagiye kuri floor ya parlement ivuga ko basaba ko bafungura Rusesabagina ku mpamvu z'ubumuntu. Ntabwo ndi buvuge ibyo bavuzemo byose n'ibyo bashingiraho, bavuga uburyo yabonye ibikombe, yakijije abantu muri Jenoside, ariko ndagira ngo mvuge ku magambo make iyo mu congressman Joaquin Castro muri Texas yavuze ati, ni ukuriye by the way, ntabwo ari ukuba ari umutexans gusa, ahubwo akuriye subcommittee y'ububanyi n'amahanga ndetse na development international, ni kimwe n'ububanyi n'amahanga nyine, international organization na global corporate social impact, kumwe n'uwa witwa Yankin wo muri California. Bavuze ko basaba ko bamurekura Rusesabagina ku mpamvu ziri humanitarian. Nkuko nari mbabwira icyo nshaka kuvuga, gusa ni amagambo amwe yakoreshejwe uvuga ati Bwana Rusesabagina yabaye targeted cyangwa se yabaye vize kandi akanafungwa kubera ko yakoresheje uruvugira afite, kubera nyine ibihembo, uko yamenyekanye n'ibindi, avuga arwanye cyangwa se yopoza kuri oppressive regime y'u Rwanda. guverinoma y'u Rwanda mbese ikandamiza bavuga ko uburyo bwo guhonyora uburenganzira bwa muntu kuri Rusesa bagina n'uburyo yise ko ari bwanduye umwanda ndetse bufite imizi muri ruswa bintagisana bifite imizi iri muri ruswa nibyandikagama beshya ngo ntibamuzi baramuzi baramuzi abantu bose yaba byose ni ibintu ni mask ashyira hari ariko baramaze kumenya baravuga bati Perezida Kagame na Repubulika y'u Rwanda must ntabwo ari should ntabwo avuga ngo yari akwiye oya akwiye kumurekura aka kanya immediately release Mr. Rusesabagina ku mpamvu z'ubumuntu on humanitarian ground akagaruka mu rugo rwe muri Texas ibindi rero irozorisiyo irahari ni ndende ariko bimwe muri byo nyine ni ukujya bamuzane kuri humanitarian ground ngo mu mutekano bagasaba ko Leta y'u Rwanda imufasha kugira ngo abone ubuvuzi nyine kugira ngo abone ubuvuzi bukwiriye ndetse bagasaba na Leta ya Amerika nayo ubwabo yayo yabo kugira ngo ikore ibishoboka byose ikibazo cya Rusesabagina bagishyire bakivuge mu bintu byose badiringana Leta y'u Rwanda ndetse banapushinga bapresse ngo pression bashyireho pression kugira ngo afungurwe bidatinze kubera impamvu z'ubumuntu ibyo rero nibyo bikubiyemo muri iyi resolution abayishyigikiye cyangwa se abayisponsorinze harimo umudepite member of congress witwa Gregory Mix James P. McGovern nababwiye uyu n'uwanjye ni depite wanjye ahangaha Susan Wild Brad Sherman Dean Phillips na Jen Shakowiski abo nibo basponsorinze ariko tuvuga ngo nibo bayishyikiye yonyine ariko nibo basponsorinze iyi resolution kigano cyacu rero kikaba gisoreza ahangaha reka nshimire abadukurikiye haba live ndetse no kuri abazadukurikira kuri YouTube bagiye batanga ibitekerezo byabo hari inkuru ndiho mbatohoreza bishoboka ko ejo bundi musibe ejo nshobora kuba namaze kuyibabonera nkazayibabwira mu kiganiro cyacu uyu munsi aho ndiho ntohoza ibijyanye n'uruhare rwa Jacques Nziza wacecetse wahuye wabonabonye igihe kinini umugani w'ikigande none ubu bikaba bivugwa ko yakoreshwaga imirimo y'ibanga harimo gushaka abantu bameze ngo bakora gicengezi kwinjira muri Uganda guhungabanya umutekano dore ko navuga rwisha y'amuntu aracyarimo ihubwo rwisha yambwa ariko ni byose ni kimwe n'urupfu ari ndetse bakavuga ko afite ibintu bya magendu cyangwa fraud yari yose yaba ari y'abantu ya human trafficking baba baramutumye ku mipaka y'ahantu hagati ya za Sudan ndetse na Centrafrica iriya mupaka baherutse gufunga muri ino minsi hafa baravugwaho ubwo ejo bundi ndamuka makuru namaze kuyatoza neza nzabaha precision reka rero mbasezereho kandi nshimire abo twabanye bose nabo tuzabana mu gihe kizaza muri ikiganiro mwari kumwe nanjye Turashimira Jean Paul afatanyije na Pasteur Jean Claude Habimana mugire rero ibihe byiza kandi mukomeze mukurikire gahunda z'ibiganiro bya Radio Iteme naho ubutaha
atatu kubarare nkamagana abantu ku mirenge bashaki wamazina uramano kuramoka kwirirwa byo ziragurwa dore ndi Oh,